It's your boy BOISLEE, boy, it's Lee, the 1 and 3. Kama nika daddy Sean in this shit.
Yeah, awesome. Bona mnakimbia mbio, bona mnakimbia. Bona mnakimbia mbio, bona mnakimbia. Bona mnakimbia mbio, bona mnakimbia.
I got birds, you got birds, he got birds. I got money, you got money, he got money. We living a life for people only want money. We work to get money, we work for the money. The people in the underground, the biz are hustling. Hakuna kitu kirahisi magumashi mi. Kiki na wizi vimetawala kichizi. Ndo mana sisi wachini, tuaminyo chini kwa chini.
Na mataka kuma rich, mi wuna pata misery. Chana kapata huli kapata yile kapata bana mi. Mi wuna puta mi money, ufi mbaji mchini. Uyele gari, yele gari, mina gari Ferrari.
People brains keep on doing whatever they want.
They big up brains keep on doing over number one.
They gonna hate you, gonna break you, gonna.
Try to be real, we go limit, we go. Stayin' down, uwaga mwasema sana. Sasa nyone kitu gani penye nyinyi mwafanya. Nikajituma, nikapigana. Sasa nimedevelop bora zaidi ya jana. Nikuwaga mwasema sana. Sasa nyone kitu gani penye nyinyi mwafanya. Nikajituma, nikapigana. Sasa nimedevelop bora zaidi ya jana. Penye mbona mnakimbia mbio, mbona mnakimbia. Mbona mnakimbia mbio, mbona mnakimbia. Mbona mnakimbia mbio, mbona mnakimbia. Mbona mnakimbia, mbona mnakimbia mbio, mbona mnakimbia mbio, mbona mnakimbia. Mbona mnakimbia mbio, mbona mnakimbia. Mbona mnakimbia mbio, mbona mnakimbia. Mbona mnakimbia mbio.
Since they wanna keep in the minanza hustle. Tizi tele ili nije pati nice flow. Masti chidele wali ponda kiona earphone. Masti chidele wali sema kwamba wani somi. Siku wana rama neno nalipa ja. Kila nikichana wana wana nishanga. Wana sema na chemzigi hau tonifa. Eti nitabaki underground and kami situngana. Na bado na kaza na bado na hanya kuchora since the stop. Kipini nafanya uli nibana kama misi chok. Na uli nikanya nikapabana sasa hami jo. Na uli tukana nikanyamaza kini siwa god. Kama na mona Mary, kama na mona Rose. Kama na mona any, are you a keno? I got money on my mind and my swag zone. Life iko very well, you call me Daddy Sean.
Nikuwaga mwasema sana, sasa nyone kitu gani penye nyinyi mwafanya. Nikajituma, nikapigana, sasa nimedevelop bora zaidi ya jana. Nikuwaga mwasema sana, sasa nyone kitu gani penye nyinyi mwafanya. Nikajituma, nikapigana, sasa nimedevelop bora zaidi ya jana. Penye mbona mnakimbia mbio, mbona mnakimbia. Mbona mnakimbia mbio, mbona mnakimbia. Mbona mnakimbia mbio, mbona mnakimbia. Mbona mnakimbia. Mbona mnakimbia mbio, mbona mnakimbia mbio. Mbona mnakimbia. Mbona mnakimbia mbio, mbona mnakimbia. Mbona mnakimbia mbio, mbona mnakimbia. Mbona mnakimbia mbio.
Yeah. I'm a daddy Sean right here with my nigga Royce Lee. I'll need the music behind it. Yeah.